Mtoto pita!
Na madale salama mashoga mezidi bwana. Afitumbu wametia mchanga na unganga lodili basi. Na madale salama mashoga mezidi bwana. Afitumbu wametia mchanga na unganga lodili basi.
Vidal touch.
Pale nilipopanga sakato kajirani kumtazama kidume lakini anashanga kiunoni tena kajibinua ho aibu kaiweka juu macho laini laini na vicheko bila sababu haya timbuli timbuli kwenye ndoa ili ya Juma Juksi mashoga ametinga wanakatika na bibi harusi haya hey, aibu oh, haya oh, aibu nasema na madale salama mashoga mezidi bwana. Afitumbu wametia mchanga na unganga lodili basi. Na madale salama mashoga mezidi bwana. Afitumbu wametia mchanga na unganga lodili basi. Asiutani mweza kona ona kiote kimbabu nene na nyuma shamshona wana shedo za midomo na nywele za mchina uwezi kujua kiagiza meatimba dunia simama nataka nishuke uko mbele nya unaona marupe dunia simama nataka nishuke uko mbele nya unaona marupe aye 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 mupa talenti. Mwanangu John Peter, twende sasa. Ai, ai, ai. Mwanangu atemeke, ilala, mazese, msiseme. Mwanangu atemeke, ilala, mazese, msiteke. Ai, ai, ai. Awechidi, mpopela, cheza sasa po.